Kadib kulanka dhacay xarunta degmada Dinsoor ayaa waxaa looga hadlay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadnimo oo wacyigelin ah, kaasoo lagu difaacayo xuquuqda aadanaha si loo ilaaliyo gargaarka loogu talagalay bulshada tabaleysan. Waxaa kulanka daahfurka ka qayb galay gudoomiyaha degmada Dinsoor Axmed Aadan Cabdi, bulshada qeybaheeda kala duwan, madax ka socotay hay'adaha samafalka, gudoomiyeyaasha xerooyinka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah, mid ka mid ah saraakiisha wasaaradda gargaarka dowladda Koonfur Galbeed ee degmada Dinsoor ayaa ka hadlay muhiimadda kulanka.
Allah meebo geeni furmoon jeeda training maane oo meeting oo shambir maane sadareerfeed ake maane ka saabsan safeguarding humanitarian assistance law oo Koonfur Galbeed shara ake marka olsan iska shaakfeen insha Allah shara aan meeqtoonay markay wali maane qaabki aragtiya oo mudnaant humanitarian aid assistance igi dadki mudnaant luheen qaabki lindeertisteedi marka barnaamijka ka safeguarding ka kaysa dheer galna qaabki maane bulshada qaybti kaliid maamulka qaybti kaliid maane dadka aragtiya oo humanitarian aid ka qaybti kaliid la walba qayb kaliid la walba waajibaad oo saarin la walba waajibaad ka si sanga befedi aid kan humanitarian assistant igin dadki baahad maane vulnerable ka ay dadka lag tar galni qaabki in deer fedan wa insha Allah sawaba maane sana shaakfin marka intii
gudoomiyaha degmada Dinsoor Axmed Aadan Cabdi oo daahfuray kulanka ayaa isna dhankiisa ka hadlay.
Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo shirkan loogu hadlayo sharciga ilaalinta sahayda bini'aadannimo.
Anigoo ah gudoonka degmada Dinsoor, waxaan halkan ka cadeynayaa mowqifka maamulka degmada in si gaar ah u cadeynayna mowqifka maamulka degmada oo ka taagan yahay bini'aadnimada oo yahay xuquuq aasaasiya ee lagu ganacsan karin laguna leexsan karin dano gaar ah. Waa waajib bini'aadnimada iyo mid sharci ah in la ilaaliyo lana gaarsiiyo cidda u baahan sida ay tahay, si hufan, cadaalad oo xor ah. Ciddii isku dayda in ay ku ganacsato ama si kale u leexsato gargaarka loogu talagalay dadka duruufaysan ama tabaaleysan, ka maamul ahaan waxaan la tiigsan doonaa sharci. Waxaan diyaar u nahay in ay si buuxda ula shaqeyno hay'adda gargaarka bulshada caalamka si loo ilaaliyo sharafta nolosha iyo xuquuqda muwaadannimo. Waxaan mar walba ugu digaynaa in aan si gaar ah loo isticmaali karin hay'adaha gargaarka degdega ah ee ugu talagalay dadka masaakiinta ah. Idinkana waxaan si sharaf leh idinka codsanayaa in aad mar walba soo wargelisaan haddaad aragtaan qof ka ganacsanayo wax loogu talagalay dadweynaha. Inshaallah aadan u mahadsantihiin shirkan uu noo furan yahay.